Thank you, Lord, for everything, for the joy that you bring. We give you all the glory, we give you all the honor. We thank you, Lord, for everything, and for the joy that you bring. We give you all the glory, we give you all the honor. Madonile na si ebube, ebube Jehovah marama. Madonile na si ebube, ay ebube Jehovah marama. Madonile na si ebube, ebube Jehovah marama. Madunile na si ebube, ay ebube Jehovah marama. You are my King, you are my Lord. You are greatly to be praised. Great is your faithfulness in all the earth. You are my King. You are my Lord. You are greatly to be praised. Great is your faithfulness in all the earth. Madunile na si ebube, ay ebube Jehovah marama. Madunile na si ebube, ebube Jehovah. Madunile na si ebube, ay ebube Jehovah marama. Madunile na si ebube, ebube Jehovah marama. Ay madunile na si ebube, ay ebube Jehovah marama. Madunile na si ebube. Daddy, ebube Jehovah marama. Madunile na si ebube, chai ebube Jehovah marama. Madunile na si ebube, ebube Jehovah marama.